Chamba Records, Records, Records.
Kenny Mixing.
Ooh, yeah. And I'm singing about you, my baby.
Ganis, check it out, yo.
Nikama story nanza, niko noli ndani ya hati. Safari lipo yanza, sweza tena sema back. Johali, wangwangaza ndani ya love dark. Pete na nguzo, lisha sema never looking back. Vipile plomisi, unosema seme kani sani. Staki uonia this, bado naona chozi soni. Mumivu zedi ya this, ndege cute ya mwoni mtini. Nataka uchowe stress, utanikuta wasa zoni. Bado, naona damu ina flow. Rudi nyumbani, mshusha mama mapigo. Life is hard, I mean not grow, baby, tuta go. Nikisi mama, nita draw, blow, mappy go. Granny battle, mean not flow, wape kiso go. Granny battle, mean not flow, wape kiso go. Wake zingua, give me your hand, cause I wanna go.
Baby, please come back home. Baby, miss you, lady. In my heart, you're my number one. Baby, please come back home. Baby, baby, in my heart, you're my number one.
Nakumbuka mala kwanza na kuona you and daddy. Kwenye love lipo falling, kasema thanks gadi. Nimelidhika nawe mpaka na kuita baby. Kuna you face mama toka Google to BD. Nadata na uo muendo mpaka nime fall in love. Toto huna kendo ndo mana na kupa kavu. Kikweli una upendo and you're looking alive. Nilisha teso sana mpaka mumimu mkasef. So please every day I'm lonely, love you breaking down. Yo bas ni kuone nime falling down. In love you're only one you baby girl. Kikweli I swear you're my number one. Ulisha apo tu ni sesa kama zamani no. Jumbasa shiki mkono baby want to go. Fall for my feet steps in the dancing floor. You're looking so beautiful like a mama come on. You're beautiful like a mama come on.
Like a mama mama baby. Lady, in my heart you're my number one baby. In my heart, you're my love, number one. Baby, please come back home. Baby, baby, baby.